dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo. Abakunzi b'ijwi rya Amerika ndabasuhuje kuri mikoro hano i Washington ku ijwi rya Amerika Netienne Karekezi mu kiganiro dusangira ijambo. Kuva imyaka 14 ishize ishami rya ONU ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO n'abafatanyabikorwa bayo bishyira hamwe n'amahanga kwizihiza umunsi wahariwe guteza imbere indimi kavukire, indimi gakondo. Buri mwaka kandi umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bivuga igifaransa ukoresha irushanwa ku bantu bahagurukiye guteza imbere indimi kavukire ku mugabane wa Afrika no mu birwa bya Karayibe na Pasifika. Kuri uwo munsi akenshi ni mu kwezi kwa kabiri, hirya no hino ku isi haba ibikorwa binyuranye birimo inama, ibitaramo ndetse n'inyigisho bigamije gufasha buri wese kwiyumvisha agaciro k'indimi zitandukanye zivugwa n'abatuye isi n'uko zabafasha mu guteza imbere ibihugu byabo n'imico yabo. Kurengera no guteza imbere indimi kavukire ni ngombwa ku batuye isi kuko bituma bumva neza ko bafite umwihariko w'umuco wabo. Ishami rya ONU ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO yabaruye indimi zigera ku 700 zivugwa ku isi. Mu kiganiro dusangira ijambo uyu munsi nifuje ko twagaruka kuri iyo gahunda yo guteza imbere indimi kavukire, indimi gakondo. Aha twe turavuga ikinyarwanda cya gihanga. Twatumiye abanyarwanda batatu ngo tuvugane kuri iki kibazo cy'indimi kavukire, cy'ururimi kavukire rw'abanyarwanda, ikinyarwanda. Ndahera i Kigali mu Rwanda.
Nitwa Sanga Bagariwe Modeste, mu nteko nyarwanda y'umuco abashinzwe ishami rishinzwe kugira ubushakashatsi ku rurimi, kurubungabunga no kuruteza imbere.
Ndabasuhuje Bwana Modeste Nsanzabaganwa, muriho neza?
Nawe Karekezi.
Twatumiye kandi mu kiganiro cy'uyu munsi mu Bubiligi turi kumwe
na Kanyamihanda Francisco Saveri. Jewe nikorera ku giti cyanjye, ahanini nkaba ndi umusemuzi mu guhindura nyine indimi zinyuranye: ikinyarwanda, igiswahili, ikirundi, igifaransa, icyongereza n'ururimi ruvugwa mu Buholandi n'agace ko mu Bubiligi bita Ikinerlande cyangwa Dutch.
Ndabasuje cyane Bwana Francisco Saveri Kanyamihanda, murakomeye.
Mukomeye cyane.
Ahubwo we ufite indimi nyinshi cyane uvuga, sinzi zose ni gakondo?
Oya, ururimi rwanjye rwa gakondo ni ikinyarwanda, ntabwo dushobora kuba gakondo zose.
Yego, turahera ku kinyarwanda. Twari twifuje kandi uyu munsi kuganira na mwarimu Francisco Saveri Gasimba. Kugeza ubu telefone ntitwemereye, ariko turakomeza tugerageze turemve ko twamubona nawe yitabire ikiganiro cyacu. Ndabaheraho Bwana Modeste Nsanzabaganwa, muri mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, muri make kuki igihugu gifata ingamba nk'izo gushyiraho inteko yo kwita ku rurimi?
Ubundi rurimi ururimi gakondo cyane cyane twita ururimi kavukire ari Ikinyarwanda, turufata kandi nk'umurage ntagereranywa twasigiwe n'abakurambere bacu, nk'uko badusigiye igihugu Rwanda badusigiye n'Ikinyarwanda, akaba ari umurage mukuru dufite hano muri iki gihugu cyacu, akaba nawo muyobora ducishamo uko tumeze, tucishamo umuco wacu, tubikamo amateka yacu, tuvuga uko tumerewe n'urwo rurimi, twakira ibindi bitekerezo tukabyumva n'urwo rurimi igihe ari utuvugana n'abarirwo bavuga. Ni igikoresho gifite agaciro kari hejuru cyane, niyo mpamvu nk'uko turinda ubusugire bw'igihugu tugomba no kurinda ubusugire bw'ikinyarwanda cyacu.
Muri make niba mbumva neza, muragira muti kugira ngo u Rwanda rube u Rwanda ni uko ururimi ikinyarwanda rwagumana umwimerere warwo.
Yego.
Bwana Francisco Kanyamihanda, namwe mwe mwavuze indimi nyinshi cyane musemuramo, ariko mugira muti tugaruka cyane ku kinyarwanda kugira ngo abana ba mu mahanga batakibagirwa, mwe kuki izo ngamba mwazifashe?
Izo ngamba twazifashe kubera yuko nemeranwa na Modeste yuko ururimi ari umurage wacu. Nge nakongeraho ikindi, aho nkavuga nti niranga muntu ni mu bintu bituranga. Ubwo rero twashatse yuko ababyeyi n'abana batitwaza yuko bari hanze y'igihugu kandi bakomeza gushyikirana haba hagati yabo cyangwa se bagashyikirana n'abandi bantu bari mu gihugu mu rwego rwo kugenderana mu rwego rwo gukomeza gukorana. Ni ukuvuga rero yuko aho umuntu ari hose ntabwo atakaza yaranga muntu ye. Ku buryo bw'umwihariko rero izo ngamba twazifashe kubera ko tubona hari ibintu bimwe na bimwe bishobora gutera inkeke, kuko ntabwo nabihisha, ntabwo ari ababyeyi bose, ntabwo ari abarezi bose bita kuri izo nshingano, ahubwo hari igihe usanga nk'abantu bahuriye mu muryango umwe, tuvuge nk'abantu bava indi imwe, umwe aba mu Budage, undi aba mu Bwongereza, undi aba mu Faransa, undi aba muri Norvege, muri ibyo bihugu bakavuga indimi zitandukanye. Abana babo bahura ugasanga bararebana gusa, ntibashobora kuvugana kandi bundi byagashobotse
rukabura gica. None se mbagarutseho ubwana nsanza bagaruka mwebwe murebye ikinyarwanda kivugwa mu Rwanda muri iki gihe, muri umwe mu bagize inteko mwita ku rurimi, biteye agahinda, biteye ishavu?
Sinabwo ko biteye ishavu, icyo navuga ni uko ikinyarwanda kirimo ibihe bitoroshye. Hambere Rwanda bitarahura n'amahanga menshi, abazungu bataraza, ikinyarwanda cyari kifashe neza, cyari cyo kivuga cyonyine mu Rwanda, nta mpungenge tugifitiye. Ariko ubu Urwanda rwaguye amarembo mu rwego rw'ubukungu, rw'ubuhahirane, rw'imishyikirano, nabwo rero ikinyarwanda cyagiye gihura n'indimi nyinshi mvamahanga, bituma gisa n'ikidindira kubera ko izo ndimi kenshi zizana umuvuduko ujyanye n'ubukungu, ku buryo izo ndimi zisuka amagambo mu kinyarwanda, ikinyarwanda kikayafata hejuru y'ikinyarwanda, urumva ni abanyarwanda bakivuga, tukayafata tukayashyiramo tukavanga, ugasanga none izindi zimeneka rironekaye ntibicyuribindi yamimye warwo uratakaye, tugafata amagambo y'icyongereza, tugafata y'ikifaransa, tukavanga nyirakubwira ati ihangane tuzabonane next week, akanshyira y'icyongereza arimo nawe, ndetse ashaka no kukwereka ko nawe hari aho ageze mu kuvuga indimi nyinshi, ariko ibyo nawe bikomeye na ururimi rwacu, ubundi akakubwira ati kirikaho ngaho ndafashe na none ijambo ry'amahanga rya mu kinyarwanda. Muri iki gihe rero ikinyarwanda kiravanga cyane, kiratira cyane mu gihe bitari ngombwa, ndetse navuga ko hari n'ikindi kibazo kizamutse muri iyi minsi, abantu bagenda bashoma cyane ku buryo benshi bakeka ko uko gushoma ari yo ndimi ari yo rurimi rumeze, cyangwa kuba tuza bya bimwana kese yumvise kera kubwira ati niyumvishe cyangwa se tiniyumvishije, abantu benshi bakabivuga
ubwo se
nyine nayo batanazi ko
gushyoma ni iki muri makeya. Gushyoma abatwumva bose barabyumva,
gushyoma mu make ni ugusha imvugo imeze neza, wawushyizeho wakavuze ati niyumvise, ukavuga uti niyumvishije, uwo ubushyoma
cyangwa nakabaye
aho wabukabi heraka ni uko ubushyoma. Iyo mvugo nayo rero tugomba kuyirinda mbire gikwira mu kinyarwanda, kuko igera none gitigeje.
Ni akazi katoroshye, reka tuvuge ko mu kanya ubwo tuvuze mu bijyanye n'imvugo ubwayo, ntituvuze ku bijyanye no kwandika ikinyarwanda ubwabyo n'ibindi bindi, kubera ko hari nk'iyo umuntu areba rwose n'umuntu urangije kaminuza, simvuga amashuri yo yisumbuye, waraba ikinyarwanda yandika ukibaza, simvuga abari mu Rwanda, abari mu mahanga bo n'ibindi bindi, ariko n'uri mu Rwanda ukabona ko ikinyarwanda yandika atari ikinyarwanda. Bwana Kanyamihanda, mbagarutseho, nk'ingorane muhura nazo ku bantu bari hanze y'u Rwanda kugira ngo mwumvise ari ababyeyi ari n'abana ko ikinyarwanda ari ngombwa, ni izihe mwatubwira?
Murakoze Karekezi, niba munkundiye nafata nk'akanota kamwe kugira ngo nemeranye na Sanza baganwa kuri iyo ngingo. Ibyo bintu biteye impungenge, ku byo avuze nakongeraho yuko uretse n'uko gushyoma cyangwa se gukoresha cyane amagambo y'amatirano, aho gusanga n'icyo bita ikibonezamvugo grammaire cyangwa grammar, akenshi batakicyitaho. Uvuze Karekezi ibyo by'imyandikire, nakongeraho rero yuko izo ndimi z'amahanga usanga igihe zirangaza abantu, umuntu yajya gukora interuro y'ikinyarwanda ugasanga mu by'ukuri yabanje gutekereza mu gifaransa, kandi ahubwo wari ugasanga ibyo bintu biragenda byanduza n'abakuru bari basanzwe bazi ikinyarwanda cyiza. Byagera rero mu bintu by'ikoranabuhanga cyangwa se mu bintu twari dusanzwe tudafite mu kinyarwanda, nk'ibintu bijyanye n'iterambere ry'ubu ngubu, ibintu bijyanye n'ubukungu, ibintu bijyanye n'itumanaho, ugasanga ibintu bahinduye mu kinyarwanda ntabwo babihinduye neza, ahubwo ni nko gufata urupapuro utazi gushushanya ureba ikintu imbere yawe, none ugafata urupapuro rubonerana ukarambikaho ukagenda ukurikira imirongo ya rwa rupapuro, aribyo bita nyine calque. Ibyo rero nabyo tujye tubyitaho. Muti ingorane muhura nazo ni izihe? Ingorane duhura nazo ahanini ni uko abo bana tuba dushaka guhugura igihe kinini bakimarana n'abandi bavuga izindi ndimi. Noneho nuwagerageje gufata utugambo duceya tw'ikinyarwanda habona umwanya wo kudukoresha. Ikindi nanone umuntu atakwirengagiza nuko hari abantu batari bakeya ubona batabona cyangwa se batazi agaciro k'ikinyarwanda, ahubwo n'umuntu w'umubyeyi cyangwa w'umurezi yahura n'umwana w'umunyarwanda ikintu cya mbere akora bikaba kumubwira mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza. Ubwo murumva yuko bizagorana ababyeyi ubwabo ntibakabyumva ngo bashishikaze abana uko bikwiye.
Yereka duse nk'abahina gatoya bwana Kanyamihanda. Profesori mwarimu Francisco Xavier Gasimba ageze kuri mikoro, muratwumva Profesori Gasimba?
Ndabumva ikintu.
Muratwihanganira twatangiye ariko twavugaga ku bijyanye n'ingorane abashaka guteza imbere ikinyarwanda bahora nazo nkamwe muri kaminuza y'u Rwanda. Tudasubiye mu byo twavuze mbere n'abandi twaganiye, mwicyo mubona cy'ingora abahizi muhura nacyo mu kumvisha abantu k'ikinyarwanda ari ngombwa ko bagomba kugiteza imbere haba mu kukivuga no kucyandika, n'iki mwatubwira?
Urakoze cyane. Ikibazo gikomeye cy'ingutu duhura nacyo nuko abantu bitiranya indimi n'ubwenge bagashaka kugisumbanya bakavuga ko z'Igifaransa, Icyongereza ubizi ariwe ubuze ubwenge kurusha abandi, ku buryo kugira ngo ubwire abantu mu kinyarwanda cyonyine ikinyarwanda kitavangiye ahari bumva yuko urijiji nta byongezi. Ariyo mpamvu usanga hano nko mu Rwanda tuvangamo ngo za donko za se cyane cyane ngo icyongereza aricyo cyashyizwe hejuru ugasanga turavangavanga. Ariko icyiza nanone umuntu yashima muri kaminuza nibura aho nigisha hano hitwaga mu ishuri rikuru nderabarezi ubu hakaba ari koleji y'uburezi, nuko ikinyarwanda urakiga ukakirangizamo ugakora umurimo wo kurangiza amasomo mu kinyarwanda, hanyuma ndetse cya kinyarwanda kikaguhesha n'akazi katari ako kwigisha gusa ahubwo ndetse no mu buyobozi. Urabona ko hari ikintu cyiza cyatangiye, hari ubwo bavuga bati haba mu miryango mpuzamahanga ikorera mu Rwanda haba ndetse no muri leta bakavuga bati agomba kuba azi ikinyarwanda. Hakaba rero ikibazo kidukomereye, nubwo wenda abanyeshuri bo abiga amashuri abiga muri kaminuza biga indimi barebwa n'icyo kinyarwanda nyine barabikurikira, ariko abandi usanga tubangamiwe cyane cyane n'umuco wo gusoma. Ubundi iyo bavuga umuco wo gusoma ntabwo gusoma byiza na byonyine, ahubwo gusoma n'imyitozo wo kwandika. Abantu rero bashaka kwihutira kwandika kandi ubundi icyakagombye kubanza ari ugusoma, ukamenyera gusoma kwa kundi usoma, mbese igitabo usoma cyangwa n'indi nyandiko usoma mu kinyamakuru ukaba usa nkaho uri mu kuganira na wa wundi wabyanditse, noneho nawe bikagushishikariza kwandika kuko ubona mbese inganzo yawe yayikanguye, cyangwa se kwa bari gukora ubushakashatsi namukavuga uti ubu ngubu yagezeho reka nanjye mparanire kuba nabigeraho.
Reka duse nk'abahina amagambo aho ngaho ngaruke kuri Bwana Modeste Nsanzabaganwa akora mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco. Twavuze ku bijyanye n'imvugo zivaga bavanze, ariko nanone mu kinyarwanda bagira bati umwe ruturutse bukuru. Iyo numva nk'amadiskuru menshi y'abayobozi mu nzego zinyuranye, yewe n'abatazi icyongereza gihagije n'abatazi igifaransa gihagije, usanga ashyiramo akantu k'icyongereza kandi afite ikinyarwanda yakoresha abantu bakumva rwose. Mwe nk'iyo mubona ko abayobozi mu nzego nyinshi bavuga izo ndimi zivagavanze, mubona inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco mukoramo itazagira ingorane zitoroshye?
Ingorane ziri ariko ntawe ziteye ubwoba cyane. Tuzi rero ko ni umuco mubi twakuye mu mateka yacu, ndetse nayo hambere ibuka ko n'ikindi igifaransa cyaduka n'abazungu kiza arirwo rurimi rugaragara kuko urwo rufite akamaro abantu ndetse bakarwigamo barangiza n'amashuri akitwa abagomba kuruvuga, ndetse bavuga ikinyarwanda bakumva ko uri umuntu w'umuswa utarize, havamo ndetse n'abantu bitaga bibuka lesevelier bakavuga igifaransa gusa bakikwa ko arirwo rurimi rugaragaza umunyabwenge. Ibyarakomeje ndetse n'ubungubu bivuze indimi nyinshi abantu bagufata nk'aho uyu muntu watendereye cyane mu mahanga uzi ibintu n'ibindi kurusha abandi, tukabifata dutyo ndetse no mu buzima bwacu bwa buri munsi ugasanga kugira ngo twerekane ko hari icyo tuzi natwe ntitutasigaye inyuma, ufata amagambo y'izindi ndimi tukabanga mu Kinyarwanda. Ibyo biragaragara ko nk'uko bivuze karekezi bigaragara mu biganirwa ruhame bya abantu bakunda kubwira abantu barenze umwe urwo rugamba rero nirwo turiho ubu ngubu bwo gukangurira abantu bose cyane cyane abantu bakunda kubwira abantu benshi uvuga ababyeyi abayobozi b'inzego zose
n'abarimu
cyane kubakangurira ko mu by'ukuri iyo uvanze ururimi uba urutokoje.
Ni urugamba rutoroshye numva ari rwo Bwana Kanyamihanda aho na rwo mu Burayi. Bwana Kanyamihanda bagarutse kuri ikibazo cy'urugamba, mwe inzego mukoreramo kugira ngo mukangurire ababyeyi n'abana guteza imbere Ikinyarwanda no kucyumva no kugikoresha mu bikora mu buhe buryo
abantu uko batuye mu turere babamo
uhenyamagambo
suganya bagashyiraho amashyirahamwe cyangwa se inzego zayo noneho bakagira iminsi yo guhura kugira ngo bigishe abana Ikinyarwanda. Ababyeyi n'abarezi nabo bagira uburyo bwo guhura kugira ngo bahugurane, kugira ngo bajye inama, barebe aho ibintu bigeze, barebe naho dushobora kwerekeza mu minsi iri imbere. Ikindi abahugukiwe mu Kinyarwanda nabo bagerageza gushyiraho akabo, bagakora ubushakashatsi, bagategura udutabo, mbese muri makeya abantu barunganirana hirya no hino.
Urakoze cyane, ubwo ni uburyo bushobora kuba bwafasha abantu benshi cyane. Mwarimu Gasimba, mwe mwanditse kenshi mu Kinyarwanda ibitabo binyuranye, imivugo, hari ibyo mwagiye mwandika bikabahesha ibihembo, amashimwe mu rwego mpuzamahanga. N'uyu mwaka numva hari igitabo mwanditse kibonera igihembo nk'amahanga, tuvuge nk'iki kigo mpuzamahanga kibaha igihembo kubera ko mwanditse mu Kinyarwanda. Bumva abaturage basanzwe bari mu gihugu batezwe imbere gute? Tuvuge nko kwandika ntibyoroshye, kugura ibitabo ntibyoroshye, kubona ibitabo byo gusoma ntibyoroshye, mubona byagenda bite?
Ngira ngo iyo duhuye twagiye gufata ibihembo, urabona baba ari abantu batatu baturutse mu mpande zose z'ibihugu bya Afurika.
Ahubwo twibutse icyo umwaka mwabonye ni ikihe?
Icyo nabonye muri uyu mwaka ni mu ikoraniro ry'imivugo nanditse igitabo nkaba naracyise ibiruhuko, harimo imivugo myinshi inyuranye ku nsanganyamatsiko zinyuranye, bakaba rero baragishimye cyane. Ubu ngubu ntegereje kujya gufata igihembo, ariko biba ari muri gahunda yo kugira ngo ngerageze gufasha Abanyarwanda gukunda Ikinyarwanda, kucyandikamo, kukivuga ku buryo kitazimira, kandi ari igikoresho gikomeye cyo gutuma dushyikirana, twiga, dukora n'indi mirimo nta rujijo rurimo. Nkaba mbona rero yuko hari inzego eshatu navuga zo guteza imbere Ikinyarwanda.
Muri make
uko nabibonye, uko na kiriya kigo cyita cya Francophonie kiharanira, nabivuga mu ngingo zihinnye. Icya mbere ni kukivuga nk'uko mu Cyongereza bavuga bati language communication, ururimi rufasha abantu gushyikirana bose, ni ugutinyuka tukakivuga, ndetse n'uwaba atakizi akareba ukuntu cyane mbere, ubwo ndavuga nk'abanyarwanda, akagerageza kwifashisha abandi kugira ngo akimenye. Uburyo bwa kabiri ni ubwo kucyandikamo ibitabo by'ubushakashatsi, abantu rwose ntibagire ipfunwe ry'uko igihe bakoze ubushakashatsi bagukorana n'abanyarwanda be kujya babyandika gusa mu ndimi z'amahanga mu Cyongereza, ahubwo bajye babyandika no mu Kinyarwanda kugira ngo n'abanyarwanda bamenye ubwo bushakashatsi bwakozwe, kandi amakuru abantu bayakusanyije bayabaza abanyarwanda, kuki abo banyarwanda nyine batasoma ibitabo za raporo zivuyemo ngo bazisome mu bitabo. Ikindi cya kabiri ni iki cyo gutegura ibitabo bikoreshwa mu mashuri, ibitabo bikoreshwa mu mashuri, kugira ngo ubungubu Leta y'u Rwanda ifite umuhate wo gukorana n'abashoboye kwandika nyine ibyo bitabo mfashanyigisho, kugira ngo ibitabo biboneke bihagije. Ariko rero hari ikindi hantu Ikinyarwanda kiryoshye naho mu buvanganzo aba ikintu cyitwa uruganda rw'igitabo. Uruganda rw'igitabo rukwiriye guteza imbere abantu bandika, ari imivugo, ari inkuru zishushanyije, ibitekerezo, imigani, inkuru ngufi ndende, rwose bikajya bisohoka abana bakabona ibintu bazima. Ndagira ngo nakubwire ko kubera biriya bintu bya francophone byagiye biri ndavuga kiriya gihe nagiye mbona bitanzwe n'uriya muryango uhuriyeho n'ibihugu bivuga igifaransa byatumye byaranshishikaje cyane ku buryo mu kanya ubwo ndi mu kubwira ndi ahantu nafunguye ibiro cyane cyane nibyo ibyo biro byibandaho ni ugufasha abana gusoma cyane cyane mbere yo kugira ngo bashobore kwandika kuko rwakundi bavuga ngo zijya guhona zihera mu ruhongore umuntu wakwigisha abana guhera imuhira urugo rukunda yuko rugomba kugira umuco wo gusoma icyo gihe ikinyarwanda rwose nta nzitizi zihambaye cyagira cyavugwa cyakoreshwa nk'uko izindi ndimi ziba zateye imbere nk'icyongereza n'igifaransa bikoreshwa.
Ndabashimiye cyane mwarimu Francisco Saveri Gasimba. Mbagarukiye Bwana Modeste Nsanze baganwa turasa nk'abagenda twanzura kugira ngo turangize ikiganiro nk'amwe mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco. Icyo mwiteze ku bigo, tuvuze ku bijyanye n'ababyeyi, tuvuze uruhare rw'abategetsi, tuvuze uruhare rw'amashuri cyane cyane mu nzego zose kuva hasi, itangazamakuru ryo muryiteze iki ku bijyanye no guteza imbere ururimi gakondo ikinyarwanda?
Murakoze cyane Etienne, kuko inzego mu nzego zaranzwe kenshi no kutanoza ikinyarwanda harimo n'inzego rw'itangazamakuru kenshi nk'uko twabivuze kutamenya ikinyarwanda kinoze gukeka ko iyi mvugo ariyo kandi atari yatayo. Muri urwo rwego rero dufite gahunda ndende hamwe n'abanyamakuru ndetse mu minsi iza tugiye no kugira amasezerano yihariye n'ikigo cy'u Rwanda cy'itangazamakuru cyo kugira ngo tujye duhora dukorana nabo buri gihe bihoraho, tuganira ku kinyarwanda kinoze, tuganira n'abanyamakuru, mbese ikintu twavuga ko ari nk'amahugurwa duhugurana, kuko abantu bakunda kumva kenshi ni abanyamakuru. Duciye muri umuyoboro w'abanyamakuru rero dufite amahirwe menshi yo kugeza ku banyarwanda ikinyarwanda kinoze, kuko niyo bahora ku maradiyo, bahora ku mateleviziyo, kandi ubu abanyarwanda benshi ndetse n'abari hanze y'u Rwanda bumva amaradiyo y'u Rwanda bakareba televiziyo y'u Rwanda kenshi cyane. Aba bantu rero badufitiye akamaro cyane, tubatekerezaho kenshi, duhora tunahura, ariko uretse ko tutaragera mu rwego rw'amasezerano ku buryo bibaho ku buryo buhoraho, ariko nibyo turimo kugira ngo azatubere mbese intumwa nziza zo kusakaza mu banyarwanda ikinyarwanda kinoze no gufasha abanyarwanda bashaka kuzamuka mu ntera ikinyarwanda cyabo, kuko hari benshi bashaka kubigeraho ariko ntibabone uburyo babigeraho. Abo rero tuzakorana nabo.
Abo bashobora kuba ndabashimiye cyane, abo bashobora kuba barimo na Bwana Kanyamihanda uri mu Bubiligi, nubwo ari mu mahanga bagira ati mfite nk'inshingano, avuga ati mfite inshingano yo guteza imbere ururimi. Bwana Kanyamihanda, mwe inkunga cyangwa se icyo mwumva inzego zinyuranye nk'izi turavuga inteko nyarwanda, mwarimu Gasimba avuze ibiro byagira ngo ajye afasha abantu gutangira kumenya gusoma, guteza imbere gusoma, inkunga mwumva mwakenera cyane ku nzego zinyuranye iteye ite kugira ngo ibafashe guteza ikinyarwanda imbere?
Urakoze Karekezi, ngize amahirwe kubera ko nshoboye gushyikirana n'abo bagabo babiri. Ubwo ngubwo inkunga rwose tubatezeho ni nyinshi. Cya mbere, burya iyo abantu bamaze kumenyana bakaba bashobora gukomeza gushyikirana, ibindi bishobora gukurikiraho nta nkomyi. Imwe mu nkunga rero badutera ni ukugira ngo tubashe kujya tumenya aho ibintu bigeze, tumenye ibikorwa, ibyo bitabo basohora natwe bitugereho, kuko ibyo bizatuma ikinyarwanda cyigishwa, cyandikwa uburyo cyigishwa, uburyo kigomba kuvugwa no kwandikwa, bitazamo akajagari, twese tukagendera ku bintu bimwe nk'uko biba ku Gifaransa, Icyongereza cyangwa se izindi ndimi. N'ubushakashatsi bukorwa tukamenya aho bugeze, ndetse nkatwe wa mugani turi mu mahanga, tukaba ubwo bushakashatsi twabukurikira tugereranyije na bwa buhahirane na wa mubano n'amahanga, kuko kimwe mu bibazo by'ingorabahizi ni uguhuza icyo kinyarwanda n'izindi ndimi. Ubwo rero tuzakomeze tubashe gushyikirana kugira ngo turebe uko batwunganira, kuko bari mu gikari, bari mu rugo aho ibintu bikorerwa, nibo babireba kuturusha.
ndabashimiye cyane mwarimu Gasimba Francisco Xavier. Ubwo ndumva namwe murabwirwa cyane cyane mpereye ku rutonde rw'ibitabo mwanditse, imivugo n'ibindi byose mwagiye mwandika, byagera ku bantu mu buhe buryo? Cyane cyane abari mu Rwanda hari uburyo bibageraho, ariko se nk'abandi bantu bibageraho bigenze bite?
Urakoze Karekezi, ngira ngo icyo kibazo ni nacyo gihambaye cyane, kubera ko kugira ngo binabagereho nuko byaba bihari. Nuko byaba bihari, urabona inzira igitabo gikurikira kugira ngo gisohoke ndetse kigere ahagaragara, iyo nzira ni ndende kandi isaba igikeri, kandi igasaba n'amafaranga. Noneho yagera hanze kigasanga abantu badafite ubushobozi, kuko aho kugira ngo nahoze mvuga nti guteza imbere umuco wo gusoma mu rugo, aho kugira ngo ujye kugura igitabo cyangwa wenda n'ikinyamakuru, ahubwo udufaranga duke wajya kutugura ibijumba by'abana cyangwa umuceri w'abana, birumvikana, cyangwa ibindi bintu ukeneye byihutirwa. Kugira ngo rero ibitabo bishobore kugera ku babisoma, bisaba ko abantu bumva yuko babishinzwe, ndavuga cyane cyane abashinzwe uburezi, abashinzwe umuco, abashinzwe ururimi, ko turi mu kuvuga ururimi kavukire ikinyarwanda cyacu, bagomba gufatanya kugira ngo inzira ziboneke. Nk'ubu ndavuga wenda nko mu rwego rw'ubuyobozi, byaba byiza ko mu gihe hakorwa imishinga mu rwego rw'umurenge, mu rwego rw'akarere, mu rwego rw'intara, mu rwego rw'igihugu, bajye bavuga bati ni mihigo duteganya, turashaka yuko twazajya dusuzuma tukareba aho umuco wo gusoma, aho umuco wo kwandika, aho umuco wo kuvuga ugeze. Abantu ntibibande gusa ku bintu by'imihanda, nabyo ni byiza, kubaka amazu nabyo ni byiza, ariko rero ikintu gituma abantu bashyikirana bakaganira bakagezanyaho ibitekerezo mu mvugo nziza, nacyo gikwiye guhabwa agaciro. Nk'ubu ngubu ndibwira ko nk'iki kigo ndi mu gushyiraho, ndakitse ikigo ariko biracyari ibintu byoroheje cyane, ndizera ko nzashobora gufatanya n'ababyeyi, gufatanya n'amashuri, gufatanya n'inzego z'ubuyobozi, gufatanya na akademi, inteko y'ururimi n'umuco nka hariya nyine mugenzi wanjye Modeste akora, kugira ngo twese dusenyere umugozi umwe, dusenyere umugozi umwe wo guteza imbere ururimi rwacu, ariko bitanyuze mu rugambo, bitanyuze mu rugambo, urugambo ruca intege, urugambo rwonyine ruca intege, binyuze ahubwo mu bikorwa bifatika. Ugasanga ahantu hose mu nzego zose, mu byo bateganya mu mihigo abantu bashaka kugeraho, bakumva yuko abana bacu bakeneye gutora umuco wo gusoma hakiri kare.
Ye, ndabashimiye mwarimu Francisco Xavier Gasimba. Bwana Modeste, nagira ngo noneho twanzure, nagira ngo mbahe ijambo. Mwe iki gitekerezo mwarimu Gasimba azamuye biri mu nshingano y'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, cyangwa se n'umuganda iyi nteko yatanga?
Bimishyira neza neza n'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco, kurengera ururimi n'umuco, kubiteza imbere, bica byanze bikunze mu bufatanye n'ibindi bigo birebana n'umuco, birebana n'ururimi. Bivuze neza Gasimba, ubu turi turategura nk'inama tuzatumiramo ibigo byose birebana n'umuco, n'ururimi, kugira ngo turebere hamwe twese ukuntu noneho twagira gahunda imwe imeze yo kwigisha ikinyarwanda abanyarwanda basanzwe bakivuga ariko bakivuga nabi, biciye mu maradiyo, biciye ku mateleviziyo, biciye mu nyandiko zinyuranye. Urumva rero impungenge zino nazo zacu byazikunze, ntabwo ikigo kimwe cyakwihara izo nshingano ntibyakunda, kuko haba hari n'ibindi bigo bigomba gufatanya nacyo kugira ngo basenyere ku mugozi umwe, za kaminuza, ibigo by'ubushakashatsi, byose kugira ngo izo ngufu zose zishyirwe hamwe, kugira ngo turebe ko ururimi rwacu rwatera imbere kurushaho, rutera imbere rwo rutera imbere, ariko rwatera imbere kurushaho, kandi rwahangana neza n'izindi ndimi zivugwa mugihugu.
Ndabashimiye cyane none reka twanzure ndumva tuya tuganira kenshi buriya kubijyanye n'iyi ingingo yo guteza imbere ururimi n'umuco. Ndabashimiye cyane rero bwana Modeste Nsanzabaganwa ukora mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco. Ndabashimiye mwarimu Francisco Xavier Gasimba umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. Ndabashimiye bwana Francisco Kanyamihanda namwe mu Bubiligi muri iyo gahunda yanyu mwatangije kugira ngo muteze ururimi n'umuco nyarwanda imbere ku bantu bari mu mahanga. Murakoze cyane kandi. Ndabashimiye namwe nshuti mwakomeje gutega amatwi ikiganiro cyacu kijyanye no guteza imbere ururimi n'umuco nyarwanda. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mugire ibihe byiza. Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.